aishi mavurugu, kila siku analala kwake. Anasema mimi na mkela, na mboa, kwanza mimi sinaela, ni muache na msela. Kama nguvu zinanisha, mina shindwa kusema. Ningekuwa na hasira, mapema ningesha susa. Tena najivuna kwa msela, kama mimi sina cha kusema. Basi sawa unipende, ila wema wangu ungekumbuka. Sina jinsi tena, nimeachika tena, nimeachika tena, nimeachika tena.
Nimeachika tena, nimeachika tena, nimeachika tena.